uzegi ngiya kubamba awubambeki ngiya kukhuza awukhuzeki Sen katsele, wanele, asiyege.